Lesse sima emise shiemu vekaya Yacela nkosu ngiphamanda Size sikuquke Lesse sima emise shiemu vekaya Yacela nkosu ngiphamanda Uba sikuquke Asemahlombe ami Sonke izinkinga Zisemahlombe ami Onke abakudinga yobabheke kimi Cela uncede Uncede
Elu zisulizi nyembezi